mwebali nyo nokulinda ebbanga lye mazenga siri mumwe munsonyi wobako ye nyo bambinga mulinda naye kasitira ntuze eradde bantu bange mutyabaka mwabange simanyite muntegedde yenze kyabasa musajja wamuwedda mujugumya gwanga bannange zuno ntuze mubadde mukiwubalo mbadde mbifuneyo nembasalirwa nnyo nnyo bambi nga sirina kyakukola tomusiba oteesa kingeno bw'okubwata emiggo mbadde nsaba essaala ng'asatu buli nkya omukama nnyamba ntaase banzije kumpi ngukwate nza tatta muntu nkomewo mu bulange wange oyo omusajja kye mumanyiko talya nguzi bw'abadde ku makyawo ntudde poliisi ofiisa najjaawo n'anzijako empingu n'aŋŋamba gende wammwe nkyali kalibobbo sikyukanga mulangi sikaddiwa sivumbeera nsinga ekyuma ababadde beekaliisa olw'okugenda kwange nkomyewo tubulonda enzuuno kumachana yenna tuuse n'okutte eggendo lyasusse nanti saako empapula wennyingi ez'okusayininga buli musibe agende waabwe nabadde ndowooza nti mwanneerabira dda labawe nazibidde amaaso okutuuka eka mu lujja nga mpawo empisa kigere neewuunyiza nnyabange embuutu nga ziwuumanga ab'embidde basunda abato n'abagenze emyaka mwenna nga muyimba oluyimba tukusanyukidde bannange nange nsanyuze nalabye n'obwana obuwere mwebale kuzaala eyo ye buganda ennywevu era omugende emmaaso nnyo temugayaala kuba be balifunga ekyonga nkomyewo mbatabaale ntandikira bwe twakoma nagambye edda nkyali saafi ababadde baakuba enkuyo olw'okugenda kwange nkomyewo tukulonda enzuuno ebikulu mu buusibwa omwaka mulamba n'ennaku ezisukangaana naye kyennasinze okusubwa mu bulamu bwange gwe mupiira gwali ekindi ŋŋamba esouth african ezaalibwa mandera nga nnasubwa nnyo nnyabange ekyo ekya world cup kyo tekirinvaako nga nnali njirinza okkamala twalinga eyo nga mpuliragana ebamegga n'enjula abagundi okaaba n'ensalirwa abalenzi banga bayimba omupiira naye ngakaaba mukkaataawo bakiseka mwabonaabona n'abeebududa n'embasalirwa nnyo nnyo bambi n'ensonga ezaagwe kasubi nazitegeera gwatusinga ayibaffe baatusiba abantu banampozisa abagambi naye neebataaka basatu nze kwe kunsigazaayo nti nkyagololebwa ettumba kaakati nno nange enzuuno kyali kalibobbo sikyukanga mulangi sikaddi wasivumbeera nsinga ekyuma ababadde baakuba enkuyo olw'okugenda kwange nkomyewo tubulonda enzuuno mbaddeyo nga ndowooza baana bange bennaleeka nga buulirwa endowooza nkaaba kiki ddala ddala kye baakola okufuna ekyokulya ne nfuna mu butuufu ennyiike nze nnali mbayiggira tebantwala kiyumba ono gwe bagamba naagwa naye ne ŋŋuma nga mmanyi mukulu waabwe kaaya ayinza obbajona weebale nabifunye wabayisa bulungi era tebaafunye nnyo ndabika okujjako ttoofa ne aisha bambi abaakufaako ye nga kiyitalo nnyaata ekyo kibinnya baana bange okufa ne bataziibwa kuba nze yandiyambye obbabika nali mukkomera ku mpingu mbulumi ogw'amaanyi era nga simanyi obandidda kati nkomyewo baana bange kyokka mwebaze nnyo abantu abatunze gyabwe ŋŋamba emitima buli kaseera ne babanja nnyini kkomera nti naatenze kati tukole n'amaanyi tudde ku luguudo buli omu kyemmanyi ekyayinza eggwanga likulaakulane naffe twekulaakulanye anti mulozezaakaate bannaffe batuwa emirimu mwanguwe tukwaze anti twakomyewongedda tugenda kukola nnyo nnyo nammwe mutwe wuunye kubanga muntu wadde amaanyi. Mwebala okuwuliriza ebigambo byange baana bange, nzizeeyo mu nsange wange. Ngamba mu bulange muleete nnyo emirimu gundagunda ayi baffe.
Remember where you got it from. www.djerico.com.